Afrika ni kitovu cha urithi wa dunia. Nasifika kila kona urithi wake murua. Mwenzangu na wewe ona kwa jicho pia sikia. Na itapendeza sana kwani wote wa Afrika. Magome kwa tu bado ni fazi. Bado tujivunia. Ukitaka thibitisha si kazi. Kasubi tu msogea. Kisha kuwa masika elekea askia. Na manisha kule mali mwisho tahadithia. Kwa milima na visiwa. Jojongea Afrika. Kilimanjaro Tanzania. Drunkest Park South Africa. Mlima Kenya wakutia. Msumbiji umesha fika.
Sife de Benil Senegale. Bien, visit Il Digore.
Chimbu kola za madam Leo Vi Gold. Kwa fundwa chuma jeo ugo Cathay. Kunta Kinte Gambia. What is the Portuguese? Historia toka enza kika siya kufouch.
Fouch.
Hitaji endelea kuboresha bara letu. Barabara na migodi visiwa sababu zetu. Za kuharibu urithi na desturi za watu. Utalii endelevu tuifanye nguzo yetu. Oh Afrika.
Urithi wa Afrika ni mali ya kipekee. Tuweza kuza uchumi tuwekeze tusilegee. Unalimisha vijana, watoto na wazee. Tunza urithi wetu sipotee. Changamoto ziko nyingi na pia tofauti. Majengo kuharibika kwa dai ukarabati. Kuchoma mioto ovyo misitu ima ututi. Sheria za uhifadhi zimepitwa na wakati. Viti matatizo madogo pia makubwa. Hizi vita ndogo ndogo zisilete shida kubwa. Hifadhi urithi wetu unayo thamani kubwa. Warithi watoto wetu vizazi hadi vizazi. Badiliko tabia nchi zinyele tathama. Uchimbaji wa madini haujabakia nyuma. Thibiti tukeme jangiri kwa wanyama. Kasimame imara kulinda urithi wetu.
Africa's back roving.
Urithi wetu.
Africa's delicious food.
Tunaka yedu.
Africa's kingdom.
Ilifale.
Embracing our past. Cherishing our heritage is forecasting our future. Cherishing our heritage is the spirit of Ngorongoro Declaration. Ngorongoro Declaration is for Africa's development.
Thank you.